Wamai, muy wamene hapo era ni
jaji. Remember where you come from. Zambian music clamor.
Naba kamba.
Mopawa.
Azali ndokete azali na mayele.
Mopawa shista, eh?
Uto! Esmark Records.
Chaisa.
One Africa.
Mwana wandi kutupa wae wana kili lange mbelele. Ina kili lange mbelele. Wikate mwicho tunto nyongo.
Uto!
Ichupa wae mwana kusangalala. Para kusangalala.
Kala mchupo kuna kila te kwesho tunto nyongo na kila. Wale bambi mabumpe tamu ya wala bengi tuwa umfambe fiaso. Ifyupo fiabo mafula fe fianso, yeah.
Mamai, uyu wamene hapo wena ni ndani.
Yuyu inati vikebo na itia kwena. Ala mwandi nyale nyesi enyi mbaba ntubale kwenka ula bakomi unyama sha kwena.
Tule na kila.
Mwana wandi kutupa wae wana kili lange mbelele. Kila kili lange mbelele. Wikate mwicho tunto nyongo. Chupa we mwana kusangalala. Para kusangalala. Iko nefya kulakalaka. Merere perere perere. Mwana wano we mwana pitana. Merere perere perere.
Danganana.
Shepikisha mwana wandi wila tanda wya. Mkufwa yefi giti mwya fuile na danganana.
Uto.
Mane chumfira lelo namo na kansha chumfira bambia banesu bapitana fepa mulandu wakutila mumano no sense gabalu ala bashala useless, yeah.
Mulani miyevelo kwe ba TV kebo ale
nimu kwa kwe na lene siye filimba
mwosu amene muka mba TV kebo tjeni ngerani kwa amene uko simu bizo mwisha mwisha wajimufana akwa pula vijima
emu kwa ingwela tu alimuishu wani TV kebo na ijia ingu kwa wena kolele
mwana wandi kuchupa wae wana kili lange mbelele ina kili lange mbelele. Tunto nyongo. Ichupa we mwana kusangalala. Para kusangalala. Iko nefya kulakalaka. Merere perere perere. Mwana wano we mwana putana. Merere perere perere.
Danganana.
Shepikisha mwana wandi wila tanda wya. Mkufwa yefi ngiti mwa fuile na danganana.
Uto.
Ha. Kushma San Sandora, Enchant the Chant. Good Cooper, Elias, good shit. Verse 3. Yeah. Uguangala Quatilo, Luquate, Canarolela, Walla Upoa. Junior Walla Pandora, Amala Shan, Saleo, DJ Zembab, Yuchku, Abiat, DJ Manje Pam Kush, Halon Quilanzi, Kushma San, Sipoga Zofi,
Sipolizo,
Chanel Abe. Huh. Yale tsulube, Petro Shol,
Sinks,
Mwasa wabaku miesi,
Guseleche,
Mukushma Sansa, Kurwano,
Uto,
Ankonaro T, Patach Place, Ema ya Mazabu.
Remember where you come from, Zambian Music Plumbers.co.